Omubaka wa president ya tula mudisuti ya mbuko na wajati Fatuma Andisaba na bitaka. Mwenye mivu vya nsusorwe obusento butono dalubu wewa eduwa lido ekuru elia Mukono General Hospital. Onesimbi za gama antintono nyonga zinozigenda kuvira kwe eduwa lido lino na abantu abagenda muduwa lido kufuna obujanjabi. Okubanga tewalina ebasobola kufuna atobu welezo hulu njobu sani de mu duwa lido elio. Hajati Fatuma aradiswe mukono bino ya biogia.
Na yetu lene kizimu, kimukono jenu hospital sente zefuna, ezele dagala, Dr. Mulindwa, mjagala umbulili, is it 720 million, 24 million per what, a financial year. Na yetu levo ya jenu hospital, nga mukono, wandibade tulinafuna sente ne. You see, the difference between 2 billion and 724 million is quite huge. At least we would be getting 1.2 billion.
Ono bwati asinzidde mu kwogerezeganya n'abakulira lino n'abakulu mu minisitule y'ebyobulamu e Mukono n'awanjagira gavumenti obutageza kukola nsobi okuggala eddwaliro erya Mukono ne Health Center 2 nti kubanga Health Center 3 eno gye basindika abalwadde teri ddagala teri bikola nga nabwe ekyo ky'abantu okubasindikayo nga tebalina kye bagenda kufuna ate kituuse okukosa obulamu bwabwe.
Tulina Health Center 2 tetuna phasing out as a policy. As we are phasing them out, tetunaba kuteekateeka Health Center 3. My humble request would be, before we phase out the Health Center 2 completely, tutereze Health Center 3. Abantu basange a well-organized Health Center 3.
Mukwanukula kamisono kuva mu ministry y'ebyobulamu Dr. John Paul Bagala yasinzidde mu nsisinkano eno n'akakasa RDC n'abantu b'e Mukono nti gavumenti ya NRM efuba nnyo okutereeza obuweereza eri bannayuganda bonna naddala mu malwaliro gonna era bw'atyo n'asaba nti basigale n'obugumiikiriza n'okusaba gavumenti okwongera okulaba ng'erinyisa omutindo gw'obuweereza buno.
Mubanga eritali lya mabega nnyo tubadde kwogerezeganya ne district ye Mukono n'abakulira eddwaliro ly'e Mukono nga twakiraba ky'eddwaliro eryo omuwendo ogw'abamaama abazaalirawo gweyongese. Kiraga nti nno bamaama abazaalira mu byalo bakendedde oba bamaama abazaalira bamulerwa beyongedde okukendeera. Nga gavumenti twakiraba nti nno okutwala omukyala bw'aba yeetaaga obujjanjabi obusinga ogenda ekawempe wala ate n'ejjaamu naye mungi. Netusalawo ne tukwatirawo eddwaliro ly'e Kayunga kubanga ku lw'e Kayunga jjaamu si mungi nnyo. Kinkoze bulungi era neyongera okwebaza disitulikiti olwa Katogo. Mbadde sinajja wano mpitidde Katogo. Mukono ono tuli wakati wa industrial parks 2 kitegeeza ky'abantu baffe bagenda kweyongera. Tubadde twagalirinyisa okuva ku Health Center 3 okutuuka ku Health Center 4.